Emikolo gy'okujjukira olunaku lw'ensi yonna olw'okulwanyisa Mukenenya gigenda mu maaso mu disitulikiti y'e Bushenyi. Amyuka pulezidenti w'eggwanga Jessica Alupo y'akulembeddemu emikolo gino. Meja Lubalamira Lulanga awangadde n'akawuka akaleeta Mukenenya okumala emyaka 40 agumizza bali mu mbeera y'emu okunywera olw'okuba kisoboka okuwangaala singa bamira eddagala n'okweyisa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Lulanga kati ng'atemera mu gy'obukulu 75 agambye nti kisoboka bulungi okuwasa n'okuzaala abaana awatali kubasiga Mukenenya nga yebwe bujulizi obusookerwako obw'ensonga eno.